哇哇哇哇哇，耶耶耶耶耶，
是是是，
哇哇哇哇哇，
是
是是，
我不能练的，练的 ，JJM，哇哇 ，Flex D，
我是要 feature，
要给我 feature 的，我可以翻译哪里？
哎呀，都哪也在翻译。
Nimekuwa boy wow Baksai wanaleta madharao Walidos tuki dogo nikaruka mbele yao JF mkerare na eshimu kazi yao Ipo ni kue fine nilianguka maratao Nika try kuwa hala wakanisho mabada Ignition Nisha shikanare jota mavoa najua boy wake ni mka Usibishane na mbao Bila mbao wezi patanga katao Mlango ni ambao basi bishanga na dao Chomoa hizo coin roundi ni kubaya Ni kubaya Fanya ina hii bado sisi tuko fiti Mkirash tonight ndo mpate ngoma fiti Kurudi Mnapata tusha zidi
Kick na bass
Ivo ndivo si uishi
Wakifanya ina hii Haya tunaeza fanya
Ina hii
Ia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
Ina hii
Ia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible
Them a watch me like sunset Them can't get right Me na beg no friend
Go harder we no tire Get higher speed fire All chicks wanna holla We a lead them a follow Hypocrites in a me back Them one free bite Me a hit me a punch No verbal fight Flex DJF We a turn the lights All eyes on we You see
Yeah two Nilikuwa mwana wao Sai wana nita tu baba yao Respect wenye tulianza nao Loyal mi siyezi wasahau
Back to the matter Nyinyi mkichonga Ufo zina bonda Tikik zina gonga Wana leto bishi Tunafanya vitu fishi Shhh Nani Shut up
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
Ina hii
Pia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
Ina hii
Pia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible
City Blink Town Marvin Music Wakithani wame close Hadi madirisha wanastuka Lelegi yao kitambo tushavuka Tunadu vitu crazy kabo ya na jina fane Vitu still do impossible azije waifanyo Wakisikia fire wana hala badai Vile Marvin Music na wakik na bass Inabidi jile story wamedai Wana jaa maji utadhani na wako Still fly long distance a hair flamingo Industry still run utadhani gelimu Wakidai verse mi wasav bila kipimu Hii game kama tuva mindo mkazi Miupes tuya beat nisha kuwa jizi Jama rapu wana dodge hawa Patikani vile music Miunuka misari Tuna change hii game Maze vile tuko real Mwana ume mini effort Tuneza die calvo Tu of course flex dini na misari Shie shie
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
Ina hii
Pia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
Ina hii
Pia tunaeza fanya
Wakifanya ina hii
Haya tunaeza fanya
My music
Kila mission possible